réponse. His music.
Zwap.com.
Taitito.
Shut!
Si diziva, dili kundangu. Ech fwai kilo. Kumsunga winonge pwali. We move more useless. Dava you will regret. We be one in your current situation. What a first ali the same you got to embrace. Seven days I in a picture ya kudala. Icho chiwa fei. Chile kutunga chiwa fei. Pantu chalishi batu kachula. Ngawa ya ha.
Just change your heart. Change your heart. Change your mind. Akali still the same. Change your heart. Change your heart, change your mind. Wapambali si wako iwe.
Sometimes tiwi wala kuticha konyuzi chavamole.
Taifa iko mtumbi alewe watu suma. Iyo ni njito yako ule iko selesha. Panopachalo wapungwa bengi. Pankokota wasa kamana. Musunge wino bengi hawa mkungwa.
Mudaya mundi, musandi. Kuvenge shima patali. Ukataya vata doba venangu.
Hey, hey. Change your mind. Hey, hey. Change your mind.
Just change, 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 change.
Just change your heart. Change your heart. Change your mind. Our girl is still the same. Change your heart. Change your heart. Change your mind.
That Taitito is a controller. Adele, King Daisy, Jackalanda Man, Kalewa, Zillaman.
Mix.